call you today.
He's my brother.
How we mother? And only Papa mother. Sika is only mother. Zion.
Ava kende rakai. Undaviro moka danzara nakachua. Mama.
Ndienu kasana. Kola misana na jiruma mitubeo. Iwaka.
Banja kala mola beko bulio lucha mama. Usanga ni mikisa jeyongela. Nakule kumugongo kukuruma. Nakule kaibi kere visinge. Mama nkusavira mamo chakuva bulonjo chakusoka. Akasimu kakuva kakutuka. Wetuogera mbasi kurira. Kalavika kakadie mama nja kukurira ya kalara na
mama. Mama wange singanari na sete.
Nandi kusimbite mwenga.
Na mama
wendifuna kusete.
Ya kutwala kila ndani.
Nyabo mama osinga kone kusabu.
Na wanyachendi kuwa chaula.
Mama ya mona abona nafe. Ama sima ya mogo vachitange.
Mama ya teka waka manja. Atufunire chokulia.
Ndiche ndiro akuma mama. Mama wandigiri zembisa. Obuntubula muno wesi kwa sako kumikisa. Omuzate wango moronji. Ya kufuba ndete bulikalonji.
Mama weli. Mama wendi sagalo jure
na mama wange singa nalina sete.
Nandi kusimbite mwenga.
Na mama
wendi funa kusete.
Ya kutwala kila ndani.
Nyabo mama osinga kone kusabu.
Na unyache ndi kuwacha ula.
Semba mufaluwa Zemu tabani wa juli Jendi eno Mama tova kumutima Mburu tululu wakuburi Mama utalisidia. Mama utalisinywa. Ani kwendi ulire miage. Atali kwe mama. Oh mama.
Mchalo yo sala mpachi. Mama sayo na chindi kuwa chambula.
Mama mega e masaka fira.
Banda unya chindi kuwa chambula.
Mama nakachwa sapina.
No unya chindi kuwa chambula.
Hajati mama. Mama rafira ni ema kini.
No unya chindi kuwa chambula.
Omukato mugesi mama buinza.
No unya chindi kuwa chambula.
Nyabo mama. Sabumu kama kukumi ribenga chakula lako mama. Nyabo mama. Usangana ndivate mufu webalo kubanga wanguza.
Nyabo mama.
Nebwaba ya kufako mama msabiri ya umore jirende.
Remember where you got it from. www.djericom.com